tshifhinga tshinzhi ndo ḓifumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshifumula, mavha kongoledza ndi tshifumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓifumula, siku ndi tshilila ndi tshifumula, mavha kongoledza ndi tshifumula, zwinzhi zwa mbavha ndo to fumula. Ndo to thoma nda ḓihumbula, vhafasiya vhafuni ndi tshigungula, dalila miṱodzi nda i kumula, Jehova vho fhedza vho mphindula, tshiṱangani vho maine vha tshitungula, ende tshikoloni vhadededzi vha tshivundula, vhari vha vhuria zwanḓa zwanga zwi tshikundula, zwanḓa ndi mabone nṋe tshishumi ndi tshigungula. U zwi kona ndi u fumula, nda ya kerekeni nda ḓinikela ndo fumula, zwifanyiso zwa midzimu isili ndo kunula, buguni ya vhutshilo zwivhiswa nga zwo phumulwa. Ndo fumula, vha amba nda fumula, vha amba nda fumula, nda vha ndo fhindula, a thingo vha fhindula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓifumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshifumula, mavha kongoledza ndi tshifumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓifumula, siku ndi tshilila ndi tshifumula, mavha kongoledza ndi tshifumula, zwinzhi zwa mbavha ndo to fumula. Ho ḓa vhangwana ndo fumula, vha doba na ṅwana nda fumula, vhari wa thagwane nda fumula, nda bema madekwana nda fumula. Ne tshililo thingo ṱhukhula, ni a ḓivha matombo dzindilani a ya khukhula, ṅwali yo nkhathutshela nda tshi ḓo vha ndo ya khukhula, vha vhasanga avhi vha vha tshi ḓo to vhukuthula, vha ya haṱula. Vhaṅwe vha vhanga vhuyono ndi mavhanga, vhaṅwe vha vhanga ho vhunonu vhanga, vhaṅwe vha ṱoḓo vhono pfha u vhavhanga, ende zwa mbavha nga maanḓa. Mavhe ṅwana nga fumula, 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 fumula. Mavhe ṅwana nga fumula, 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 fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓifumula, zwinzhi zwa mbavha ndi tshifumula, mavha kongoledza ndi tshifumula, zwinzhi ndo zwi vhona ndo to fumula. Tshifhinga tshinzhi ndo ḓifumula, siku ndi tshilila ndi tshifumula, mavha kongoledza ndi tshifumula.